Weka stoma hiri na mbiokola Lave sana mtu mkwa tampola Nawa wala nawa kutwefa sa Hulimu kate wali na chivula mkwa nuga Kachivalu mechivavye Uomutima muna fagoli na sirike Katifunye mune kukalozo Yakala mkutwali mkuteri kambiro ozo Kwe wachiko bonzita yangu wa Sisobola kota Ni uope sana mpona Wana geta semela Lavu yenzita sasira na vangu Zita yambuwa Sisobola kota Ni uwape sana makona Wana geta semela Lavu yenzita Oh Lord Watu wa mamba Watekera dala mchiponde kwacho Walite valina cheva ngamba Wabate menama Mole kafulu mulavu nawe Walai wanjima Lavu Enda mwendo tema tema Umutula bubi yomenya menya Tuanchunya Only you don't kema kema Situma 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 Yanguwa Sisobola kota Ni uwape sana makona Wana geta Semela Lavu yenzita Sasira na vangona Chukobo nzita Yanguwa Sisobola kota Ni uwape sana makona Wana geta Listen, serero saze onchitera Na uli exi joli bainyuera Na higa sechari muto natera Love siku sina matera Oh my baby, bambi tamtanga Love ya ninye aspike nitanga Ngani nawe ne minya mungjuta jinkanga Gweka mwenye gweka kubampanga Finally, ni mungu mtu bijamu theory Kunaguli automatiki, automatiki You are my city, my baby. Wachiko bonzita yangu wa sisobola kota. Ni uwape sana makona wana geta semela. Lavu yenzita sasira na vangona. Wachiko bonzita yangu wa sisobola kota. Ni uwape sana makona wana geta semela. Lavu yenzita situma 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 situma. Sit on my, sit on my, sit on my, sit on my.